Mwaramukanye amahoro mwese muteza amatwi imbo n'imvano yo kuri wa gatandatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mu 2018. Nkuko twabemereye mu cyumweru gishize, uyu munsi turaho umwanya abandi batwandikiye batanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho mu byumweru bibiri bishize. Ikiganiro cyavugaga ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba iri mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Izo mpunzi zirenga 17,000 zageze mu Rwanda mu mwaka w'1996, zikavuga yuko zagize ikibazo cy'inzara ndetse ngo zikaba zari zirambiwe kuba mu Rwanda, zimwe muri zo zigafata icyemezo cyo kujya kwicara imbere y'ibiro bya HCR biri mu mujyi wa Karongi kugira ngo iryo shami rya ONU ryita ku mpunzi rikemure ikibazo cyabo cyangwa se ribajyane mu kindi gihugu bitaba ibyo. Ribatahukane mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byavuyemo rero gusubizwa mu nkambi yabo ku ngufu, bamwe muri bo barapfa, abandi barakomereka, ndetse bamwe banatabwa muri yombi. Abatumire bacu muri icyo kiganiro cyo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri gushize bari Nyamuwombeza Ombe, umunyekongo wamaze imyaka 10 aba mu nkambi ya Gihembe, ubu akaba ari mu gihugu cya Finland; Felicien Miganda, umukozi wo mu kigo cya Starlek gishinzwe gucyura no gutuza impunzi z'abanyekongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo; Enoke Ruberangabo, impirimbanyi akaba ndetse yaranaharaniye kuvugira impunzi z'abanyekongo, nawe twavuganye ari Kinshasa. Muri icyo kiganiro twanabagejejeho ibyo umukuru w'inkambi ya Kiziba Ruima Wombi yavuze kuri icyo kibazo, ibyo HCR yavuze n'ibyavuzwe n'umuyobozi mu bushikiranganje bw'u Rwanda bushinzwe impunzi n'ibiza Jean-Claude Rwahama. Twandikiwe n'abantu benshi bashaka gutanga ibitekerezo kuri icyo kiganiro, bituma twiyemeza gukora ibiganiro bibiri kuri aba bantu batanze ibitekerezo. Icya mbere twakibagejejeho kwa gatandatu ushize, ubu naho tugiye guha umwanya abari basigaye. Iki kiganiro cy'imbo n'imvano muranacyumva kuri Radio Humuriza FM mu Burundi, mukaba mwagiteguriwe kandi mukigezwaho na Felenga Kwaya.
BBC Gahuza Miryango.
Duhere kuri Albert Makuza uri mu Buholandi, aratangira yihanganisha ababuze ababo.
Icya mbere nyine ni ukubanza kubafata mu mugongo, birumvikana bahuye n'ikibazo gisa naho gi navuga ko ari ikibazo wenda umuntu yavuga ko cyatunguranye mu buryo bitari byitezwe. Mu by'ukuri ndabihanganisha, mbafashe umugongo abagize ibyago, abatakarijemo ababo, bakomeze bihangane. Burya urupfu nyine ntiruteguza rimwe na rimwe, ariko niyo cyaba ari igisambo cya ruharwa bakatira urubanza rwo gupfa bakakimanika ku giti, burya urupfu rutwara ubuzima bw'abantu, rurababaza uko rwaba rumeze kose. Haba mvuga rero ngo ni ukwihangana. Ariko nanone igitekerezo cyanjye nashaka gutanga, kiriya kibazo gitangira kuba mu by'ukuri ntawakekaga ko gishobora gufata iriya sura cyagize. Abantu batangira kuza bava mu nkambi baza hariya ikarongi, wumvaga ari ibintu bisanzwe, ari ibintu bishobora kurangira mu minsi mikeya cyangwa mu kanya gatoya. Ariko uko byagiye bifata intera, byagiye bihindura isura, noneho bigatuma njyewe nsubiza amaso inyuma nkavuga nese imyitwarire y'abariya abantu umuntu ntiyayibazaho ngo umuntu arebe niba taragenze neza nk'uko bagombaga kubyitwaramo. Nkavuga ngo mu by'ukuri bari bafite uburenganzira busesuye bwo kugira icyo babaza, ariko nanone umuntu akibutsa ko hakagombye kubahirizwa nyine amategeko. Burya baravuga ngo aho uburenganzira bwawe burangiriye niho n'ubwa mugenzi wawe butangirira. Njyewe ku giti cyanjye ntabwo navuga ko bitashimishije mu by'ukuri imyitwarire y'abariya abantu ukuntu bafashe ikibazo.
Kubera iki?
Kubera yuko icya mbere basohotse mu nkambi ari umubare munini cyane.
Ariko bavuze ko nta kundi bari kubigenza, ni amabura kindi.
nibaza ko atari bwo buryo bari kubigenza. Icya mbere cyo ni ahantu bamaze igihe kirekire cyane, burya ahantu ubaye imyaka 20 na umwana wahavukiye aba ari umuntu mukuru, wahaje ari umusore, ubu ni umugabo w'igikwerere, ni umuntu mukuru. Icya mbere aho hantu ugomba kuba waramaze kumenya umuco waho, ugomba kuba waramaze kumenya imiyoborere y'aho hantu, ugomba kuba waramaze kumenya umuco w'icyo gihugu wahungiyemo, ndetse n'imitegekere yaho ubuyizi.
Ariko bari bagiye mu mahoro, bagiye kugaragaza akababaro kabo, bavuga ko nta n'imyigaragambyo bakoze, bari bagiye kwicarira hariya kugira ngo gusaba babwire bati aho kugira ngo dukomeze kwicwa n'inzara hariya mu nkambi, tuje aha ngaha murebe urupfu rwacu.
Ibyo ari byo byose aho ba uko bari bameze, simvuga ko batari bafite ibibazo, icyo rwose cyumvikane neza, ariko ntabwo bari muri situation yerekana ko bageze ahantu ho gukambika bakahamara iminsi irenga 3-4. Twibutse abatwumva ko icya mbere bari basohotse mu nkambi, iyo babikorera wenda no mu nkambi wabo icyo cyari kumvikana.
Mu nkambi bari kubikora gute se kandi ariho basanzwe bari?
Wenda bari nka kuriya babikoze hari abari bakambitse, niyo wenda basohoka bagakambika hanze gatoya y'inkambi, ibyo wenda byari kumvikana kuko
ariko bagiye imbere HCR, kuko ni HCR yari yafashe icyemezo, bagiye ku biro bikuru bya HCR niho hari ikibazo.
Ya ndabyumva, niyo bagombaga kujya, ariko ntabwo bagombaga kugenda mu by'ukuri ari uriya mubarunga na kuriya. Leta nk'igihugu, kandi njye simvuga leta ngo nuko ari leta y'u Rwanda cyangwa ndavuga leta muri rusange iyo ariyo yose, nta leta yakwihanganira abantu bangana kuriya abantu gukambika kuva ku munsi wa mbere, wa kabiri, iminsi 3-4. Icyo kiba cyamaze kubyara ikindi kibazo.
Ariko si ikibazo cyabo cyo, ntabwo ubona yuko cyari gikomeye, bavugaga yuko bageze aho bagiye kwicwa n'inzara.
Ikibazo cyari gikomeye, ariko nanone siburiya buryo cyari kigomba gukemuka mu ntacyaga. Ntabwo cyari gukemuka mu minsi 2-3 ngo babe bakemuye ikibazo kiri muri sisiteme ya HCR yose ku isi.
Ariko byari bimaze kugera ku mezi 2, none bari kubigenza gute ko inzara yari itangiye kubica?
Icyo bari gukora, bari nanone n'ubundi babayeho, n'ubundi bari bahamaze imyaka 20, icyo bari gukora ni iki? Njyewe ku giti cyanjye ko mbyumva, mu by'ukuri ibyo basaba ni ibintu byumvikana, ariko bari kuza wenda bagatuma bafite delegation ibyo ari byose bahagarariye uko yaba ingana kose, bakaza bakavugana na HCR igihe cyose byafata, ariko bikaguma muri ubwo buryo. Ariko kuva gusohora abana n'abagore na 3,607 bikaza gukambika mu mujyi w'igihugu kibacumbikiye, bazi neza gahunda. U Rwanda ni igihugu kirwanya akajagari, ni igihugu kirwanya umwanda, ni igihugu kitemera no kwigaragambya. Ndibaza amategeko
kirabyemera na mu mategeko birimo kwigaragambya birimo, nubwo bariya bo bavuga ko atari ukwigaragambya, bavuga yuko ari ukugaragaza uburemere bw'ikibazo cyabo.
Uburemere ndabwumva, nta nubwo erega uburemere ntibwari butangiye uriya munsi, uburemere n'ubundi bwari buhamaze igihe, ariko uburyo njye numva butanshimishije bwatumye habaho na biriya bibazo byo gupfusha abantu, ni uburyo babikoze bitari ngombwa. Njyewe nkavuga ngo uko bari kubikora, bari gutuma abantu bakiye, cyangwa se ni banahitamo gukora muri buriya buryo, bakabikora umunsi umwe, baje bakahirirwa kuva mu gitondo bukira bakaharara nk'uko babikoze, wenda ejo mu gitondo bagataha. Ibyo byari kumvikana, akababaro kari kuba kagaragaye mu by'ukuri.
Iyo umuntu ageze ku urwo rwego abona ati ndabigenza gute, aho kugira ngo mfire hano mu nkambi, reka noneho ngende njyana HCR intahukane insubizi wacu aho navuye. Umvisha uko bavuga bati aho kwicwa n'inzara reka tugende basi twicwe n'amasaso. Ngira ngo warabyumvishe.
Narabyumvishe nibaza ko mu byukuri ese ahari abari bari bakambitse nubundi wabonaga abantu bataza kubagemurira. Waba wicaye ahantu ukambitse uvuga ko ugiye kwicwa n'inzara. Ariko ejo mu gitondo abantu ukabona abantu baje kugemura. Icyo nacyo ni kindi kibazo. Iyo myitwarire njyewe nabonye itari myiza. Sinibaza ko icyo kibazo leta yari gukomeza kukirebera iyo ari yose. Nta nubwo ari leta y'u Rwanda, nta nubwo twavuga ngo ni leta y'u Rwanda gusa. Leta yose igendera ku mategeko ifite mu nshingano zayo kubahiriza ituze rya bene gihugu. Ni ukuvuga ngo ntiwareba gusa ngo ugendere ku marangamutima. Leta ntabwo ikorera ku marangamutima ngo abangaba ubwo bavuze ibi reka duhungabanye abangaba.
Ariko
kuvuga ngo
hanyuma se amarangamutima noneho n'ubuzima bwabo, leta y'u Rwanda nayo ni leta igerageza gufasha abantu bayihungiyeho, ibyo aribyo byose nayo ibifite mu nshingano.
Ibifite mu nshingano ni nayo mpamvu wabonye yafashe. Ntabwo mvugira leta y'u Rwanda, ndatanga ibitekerezo byanjye. Ni nayo mpamvu wabonye yafashe iminsi itatu yo kwigisha no kugerageza kwinginga no gukora ibiganiro yigisha ireba yumvisha bari abantu ko bashobora gusubira inyuma bakagenda. Noneho ikibazo cyabo kigakomeza umurongo cyari gifite muri HCR. Nashaka kuvuga kuri ziriya programme zindi nagiye numva bagiye abantu bagiye bavugaho ngo ibintu by'ubudehe u Rwanda rushaka kubashyira mu budehe, biriya ntago umuntu yabihagararaho. Ariko biramutse binabayeho mu by'ukuri nayo n'indi n'ikindi kintu abantu baganiraho kitari na kibi nk'uko njyewe mbyumva. Kuko ubudehe yewe n'ahandi burayi naho ngaho mu Bwongereza uri burahari, biriya mwita benefite mu ahiwanyu buriya ni ikiciro cy'ubudehe n'ahandi naho bitaba. Ariko nyine biterwa n'uko abantu sisiteme za leta zubatse.
Ariko bobo bavuga ko kubajyana muri kiriya kintu cy'ubudehe ari ukugira ngo babakureho ubuhunzi babagire abanyarwanda.
Ariko se ahubwo icyo kintu mu by'ukuri keretse uwashaka kwanga kubyumva. Ariko ninde ntari umuntu wifuza kuba impunzi buziraherezo se? Ugize amahirwe hano wahungiye bakaguha ubwenegihugu ko bataba bagukuyeho bwa bundi bwawe bw'akavuke.
Ariko utabishaka ntabwo wabasabye. Ntiwe bibasabye.
Utabishaka rwose nge numva ko nta n'uwo babihatira. Sinemera ko igihugu icyo ari cyo cyose n'u Rwanda rurimo rwahatira abantu kuba bene gihugu. Birashoboka ko iyo ari programme wenda iri muri HCR simbizi, keretse umuntu abikoze ubushakashatsi. Ariko biramutse binabayeho njyewe ku giti cyanjye nkavuga ngo ni ibintu bisanzwe. N'ahano mu bihugu biteye imbere iyo wahahungiye ugira igihe cyo kunyura muri procedure ukazagera igihe ukaba umwenegihugu. Ibyo ni ibintu bisanzwe kandi bitagukuyeho bwa bwenegihugu bwawe gakondo. Aho hantu hagombye gusobanuka neza. Nkumva iyo gahunda iramutse ibayeho simbizi, uyishaka yayijyamo, utayishaka ntacyo byaba bitwaye mu by'ukuri.
Urakoze cyane ku bitekerezo utanze bwana Albert Makuza.
Urakoze cyane Fere, urakoze cyane rwose.
Hari n'undi watwandikiye utemeranya n'ibyo ziriya mpunzi z'abanyekongo zakoze, ariko atubwira yuko yifuza ko tutavuga izina rye. Cyo kimwe na Albert Makuza, nawe nyine aratangira yihanganisha bariya abantu babuza babo muri kiriya kibazo.
Rwose reka mbe pole abantu bahuye na kiriya kibazo, ndetse bamwe bakasiga ubuzima abandi bagakomereka. Hakomeretse impunzi nyinshi, hakomeretse abasirikare b'igihugu, abapolisi. Rwose abantu bose bahuye na biriya bibazo mbaye pole. Ku kibazo cyerekeranye n'umutekano mukeya wabaye hariya ku kiziba mu nkambi, nje ntabwo numva ko u Rwanda ari rwo rwateye umutekano mukeya impunzi, ahubwo impunzi zayobewe sitati yazo.
nukuvuga iki
rushinzwe umutekano nukuvanga bayobewe kuko ruri impunzi ibibazo zabo babiheze UNHCR
so bari babijyanye se ariko igihe bajyaga Karongi ni bari bagiye ku cicaro gikuru cya Seri aho iri muri ya mujyi wa Karongi
ubwa mbere bandikiye Seri tariki 5 z'ukwezi I think ku kwezi kwa 12 ubwa kabiri bandikira Seri nyine kandi icyo bandikaga babwira Seri basabaga kuko ibaha izo kurya yaragabanije izo kurya bikwiye icya kabiri nibwo basaze kuko batemera kuja muco bahoza bita ubudehe ariko guverinoma y'u Rwanda yanze kuko ari ubudehe kuko ubudehe buhabwa bene nyine igihugu ntabwo buhabwa impunzi ikindi kandi UNHCR impunzi zimaze kuyibwira ikibazo bafite UNHCR yumvikanye na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo bashakire impunzi uburyo baborohereza mu buryo bw'imibereho kurya n'indi mibereho isanzwe mugenzi ya Yusufu avugana na nuriya mukuru w'impunzi yababwiye kuko bashize amashuri
uriya
ngambi amashuri
Louis Maombi
yavuze kuko hari amashuri bari bazanye mu ngambi yo kwigisha abana b'impunzi kugira ngo bagire ubumenyi bareke kwicara nubwo HCR idafite ubushobozi yabugabanije ariko guverinoma y'u Rwanda ibagirira imbabazi kugira ngo ibazanire amashuri
ariko wongereho ibyo Louis Maombi yari yabwiye Prudence Ndyumva yanamubwiye yuko kandi ayo mashuri yaratangiye kuza kwigwamo n'abana b'abanyarwanda
kwiga mu mashuri hari impunzi zigiye mu mashuri y'abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda bigize mu mashuri bashize mu nkambi nta kibazo cyari kiriho ni inyungu y'impunzi
ariko ikibazo baravuga ko wari umugambi bakeka ko Leta y'u Rwanda yashaka kugira ngo ibahindure abanyarwanda
ariko se Celeste uravuga ngo barakekaga u Rwanda rwahindura umuntu umunyarwanda by force cyangwa umuntu wenyine ni usaba ko umunyarwanda hari n'abazungu baza bakagera mu Rwanda bagasaba abanyarwanda bagahabwa double nationalité kuko u Rwanda rwemerera umuntu double nationalité ntabwo u Rwanda forcing umuntu kugira ngo abe umunyarwanda ubisabye zinjira muri ministeri bakaziga bakabona kuko umuntu abifitiye uburenganzira bwo kugira ngo ahindure nationalité cyangwa se agire double nationalité
hanyuma se
u Rwanda rwari rwafata umuntu ngo rumubwire ngo uraba umunyarwanda ushaka no kudashaka
biriya se wumvise nyine Louis Maombi yavugaga avuga ati ari abana bacu bagiye gufata indangamuntu z'u Rwanda kugira ngo bafashe igihugu cy'u Rwanda kubera ibibazo cyari kirimo by'intambara bityo rero bashatse kugaruka birabananira urumva yuko icyo kibazo cyo kidahuye n'icyo
umva reka nkubwire muri 94 abantu batashe bava muri Congo bavana mu bindi bihugu bose batashe ari abanyarwanda abo bafashe irangamuntu rero nibo bamwe abo bahoza bashaka kuva kuba abanyarwanda ngo basubire baje kuba impunzi urumva ntabwo byashobokaga abo bari nk'abanyarwanda tuzi kuko hari abanyamurenge bari mu Rwanda bafite irangamuntu z'u Rwanda tuzi kuko hari abagogwe bari mu Rwanda bafite irangamuntu z'u Rwanda urabizi
ntabyo nzi bimbwire wowe urabizi hari ibyemezo ubifitiye
ndabifite byinshi cyane ni benshi bafite irangamuntu z'u Rwanda ubwo nimba barabeshe u Rwanda rwemeye gutyo kuko umuntu wese wahungukaga wese bamwezaga ubwenegihugu baje uvuga kuko uhungutse uri umunyarwanda nicyo bakwemereraga bakagweza ubwenegihugu
ariko twebwe hano turimo turavuga hano impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba ngira ngo aho ngaho ariho tugarukira
impunzi z'abanyekongo ziri ku Kiziba n'ahandi kuko ntabwo ari ku Kiziba gusa impunzi ziri nta zinimwe yaje gusaba irangamuntu oya nta iyo yaje gusaba irangamuntu ngo babahereze ibyo ni impunzi zakoraga kugira ngo zibone uburyo bwo kuzasohoka kuko impunzi nanjye ukubwira ndiyo impunzi zishaka umutekano mukeya wazo kugira ngo zibona uburyo bwo gusohoka zibona resettlement ariko izo ni ukubesha ikindi kandi u Rwanda rwagiye gusansibiriza cyangwa se gukanseringa
gushishikariza gusobanurira
gusobanurira impunzi barababwira bati mu Rwanda ntiyazakorwa imyigaragambyo nimba mufite ikibazo nimwandike nimuvuge ibibazo bya UN irabibakemurira baranga ubwa kabiri bava ku kibuye mu nkambi baramanuka bajya ku byicaro bikuru cya UNHCR bagezeyo n'ubundi guverinoma y'u Rwanda kugira ngo baze kubasobanurira bababwira bati nimugende mwumvikanisha ikibazo cyanyu ariko mutuje muri mu nkambi baranga bongera kandi kuza ubwa kabiri ubwa gatatu babasutse nk'amasasu ahumya amaso amatiyagaze impunzi zatoye amabuye zitera abapolisi wambwira gute kuko umuntu yafata amabuye ugatera polisi ukayikomeretsa polisi amabuye yabo n'imbunde n'imbunde
wumvisha ibyo Nyamuwombeza hamwe na Enoke Ruberengabo bavuze basobanuye yuko nubwo habamo n'ikintu cyo kuvuga ngo bateye amabuye habayeho ikibazo cyo gukoresha ingufu z'umurengera icyo cyo nta gucyumva
ingufu z'umurengera hakoresheje neze kuki batazi koresheje bakiri kukibuye mu nkambi
ingufu z'umurengera
cyagaze ahantu hariho imyigaragambyo hose bateye cyagaze ni ukugira ngo abantu bahunge cyangwa se bumve kuko batakwiriye gukora ibyo leta yababujije
oya wowe urimo uravuga ibyuka bihuma amaso hano bo baravuga amasasu yica yatumye zira munzi zipfa
amasasu cyatumye barasa amasasu nuko bakoresheje abo bakomeza abapolisi muri raporo ufite nuko abapolisi barindwi bakomeretse none se niba abapolisi barakomeretse ari barindwi umupolisi yakwiyamisha iki bari bafite akababaro yego akababaro kumvikana kuko ibyo kurya bihagije ariko ntabwo bagakoresha amakuru ngo batere abashinzwe umutekano ikindi kandi bashinje u Rwanda kuko badafite ibyo kurya ntabwo ari u Rwanda bagomba kubwira kuko badafite ibyo kurya kuko u Rwanda ntabwo ari rwo rutanga ibyo kurya
oya ibyo babibwira HCR nicyo cyatumye bajya no ku biro bikuru bya HCR kuko HCR niba hari amafaranga bavuga amadorari atandatu mu cyumweru
none se ugatwa we ko urwa HCR yari yababwiye kuko u Rwanda rudashaka kubashira mu budehengo b'abanyarwanda ahubwo ari uburyo bwo kubafasha kuko izo kurya muri urumva u Rwanda utakomerwa amashyi ku byo bari bakoze ikindi kandi Nyamuwombeza nta na rimwe n'ubu u Rwanda rwakora inziza rimeze gute nta na rimwe baza bavuga u Rwanda kuko u Rwanda rwakoze neza ese Nyamuwombeza u Rwanda rwamufashije rukaba rwaramukuye mu Rwanda akaja
ariko ntabwo wumva ibyo avuga aravuga ati njyewe ntabwo ari ugushaka kuvuga nabi u Rwanda cyangwa kurugirira ikintu kibi ni ukuvuga ukuri kw'ibintu kugira ngo ibibi bikosoke
ni ukuvuga ukuri cyangwa ni ukwanga u Rwanda ni ukwanga u Rwanda cyangwa se kwanga ubuyobozi bw'u Rwanda
urakoze ku bitekerezo utanze
murakoze
hari ariko utemeranya nibyo aba bavuze bwa mbere bavuga Mukiza Presenta Kingungwa ubu aba muri Amerika we ngo yatangajwe no kubona impunzi zicwa
natangajwe n'ibintu byabaye ubwicanyi bwakorewe ziriya mpunzi z'abatutsi b'abanyekongo sinzi njyenyine watangaye n'isi yose kumva ukuntu abanyarwanda twari twizeyeho ubukiriro ubufasha bukomeye cyane cyane ko ari igihugu cy'abaturanyi mu buryo bwo kugira ngo baturindire umutekano impunzi zacu ariko ukuntu ari bo bahindutse abantu bo kurasa impunzi ni ibintu bibabaje cyane biteye ubwoba
ariko se buretse
n'amahanga yazumvise
urimo uravuga nkaho ari ibintu byapfuye kuza gutya gusa ngo bapfa kurasa aba bantu bagiye mu gikorwa kitemewe n'amategeko bakora imyigaragambyo bababujije babinginze kugira ngo basubire mu nkambi baranga niko byagenze
aho noneho uvuze gucyo sinemeza ko n'impunzi nako abatura Rwanda bonye n'ubwabo bokora imyigaragambyo bakaraswa nta muntu ukwiye kuraswa uwo ari we wese yaba yagize imyigaragambyo
hanyuma atangiye
uko kose abivuga
atangiye gutera amabuye abapolisi kuko hari abapolisi bakomerekejwe n'amabuye babateye
izo ngizo twakurikiranye amakuru yose ko yagenze n'amaudio n'amavideo zose twarabibonye tabwo impunzi zitangira zatangiye buca zihaguruka zavuze ko zigiye mu mahoro zimanuka zigiye hariya mu kubiro by'impunzi zagiye ari amahoro aho zaje gutangirira n'ukuntu babinginze barababwira bakomeza kubabwira ngo basubire baranga nibwo hatangiye ibi bintu by'ubwicanyi zo kurasa abantu mu buryo bugaragara n'amasasu agaragara
none urumva ayo makosa atarakozwe kuba batarakurikije amategeko y'igihugu
okay noneho nje wico numva cyambere cyagombaga kuba gihari habaga stepe ya mbere hakabiya kabiri hakabiya gatatu icyo bagombaga gukora bafataga ba promoteur bakoze biriya nk'aba abaserukira abandi bakabanza bakabafata noneho bamara kubafata bakabazwa impamvu
babafate gute ko bari bari mu kivunge bari bari ibihumbi byari byagiye kwicara imbere y'ibiro bikuru bya HCR bari kubafata gute abo ngaho
ndumva ni gihe cy'amanama yakorwaga bakiri mu nkambi hariho abantu bayoboraga inama kandi n'abayobozi baho bahari ba burugumesire bahari cyangwa se bakuru b'uturenge bahari abo bantu nibo bari bubafate byibuze bakaganira nabo mu buryo bworoheje ariko kugeraho u Rwanda rufata imbunda rukarasa impunzi z'abanyekongo ni ibintu byagaragaye nabi cyane ku banyekongo
ariko
byagaragaye nabi
genda intambwe ku yindi ntupfe kubivuga gutyo gusa ba nk'uko bivuze mu nkambi baratangiye barabiganira bagera naho ubwo banandika bandika inyandiko ariko birabananira kwihangana bafata iya mbere baragenda n'ikivunge cy'abantu ibihumbi baragenda bajya guhagarara cyangwa se gucumbika ndetse baranaharara imbere y'ibiro bya HCR ni ibintu bizana umutekano muke ku gihugu
aho noneho reka nkubaze nawe munyamakuru none urumva ko ni gute umutegetsi uwo ari we wese ntahanguriwe kumva ko yakuru undi mu buzima amwica kubera impamvu z'uko yigaragambije icyo kintu ntabwo ndakibona simbizi kuko wabivuga
ukavuga ngo uri muri bagiza yuko bateye amabuye ibyo nabyo urimo urabikuramo
amabuye yatewe uko twabikurikiranye neza amabuye yaje guterwa ari uko babahaye bababwira babahatira gusubirayo ndetse barabafata bakubita inkoni habanje inkoni izo nkoni rero bakubise inkoni baba babaje cyane niho haviriyemo kwirwanaho mu buryo bwo gutera amabuye noneho uburakari njyewe sinumva ko leta igomba kurakara kugezaho yumva ko irasa abantu icunze ifitiye umutekano reka nakubwira ahubwo umwana warashwe we dufitanye n'isano wasiwe aho ngaho iwe yarashwe avuye mu nkambi burya imvururu zimaze kuba zabereye hariya hepfo hariya ku biro bya HCR uwamanutse yamanutse mu nkambi bahise bamurasa urusasu mu mutwe urwo rusasu uwo mwana niko yarashwe twabonye amaudio twabonye amavideo byose bisobanuka
urimo uravuga uwo mwana warashwe ariko ntabwo urimo uravuga ku ruhande rwa leta abapolisi babo nabo bakomeretse
aho ukomereka rero ntiwumva rero leta ntabwo ari uko leta irwana leta ntirwana irwanya abantu nk'irwanya umuntu n'undi ibyo rero niho ikibazo kiri
yari kubigenza ite rero
leta ifite imbaraga zikomeye izikoresheje nabi rero naho ni ikibazo kiri
ariko buretse
ikibazo rero gihita gihinduka
reka tugende buhoro wagiye uvuga yuko babanje gukoresha inkoni igihe inkoni zinaniwe hakurikiraho iki?
Ah okay, inkoni zaratangiye babatangira babinyira bashaka ngo basubireyo, abandi bakomeza umugambi wabo baravuga bati ntabwo dusubirayo, ibibazo byacu bigomba gukemuka, bashaka kujya hariya kukunuze kucicaro cyase. Noneho babonye ko inkoni zashote niko ubwo ni bwa mbere byabaye, bahita bagenda bagera aho hantu bageze. Noneho bacumbitse barabwira ngo itegeko ntituzi aho ryavuye, kugeza n'ubu nyina ahubwo igituma dukomeza kubivuga nuko Leta y'u Rwanda habe na Perezida Kagame ntabwo aravuga ngo akurikirane bariya abantu bakoze ariya mahano ngo bakurikiranwe, kugeza uyu munsi wa none twizere ko igihugu cy'u Rwanda rero gifite inararibonye mu buryo bwo gukurikirana ibibazo ubutabera. Nicyo dushaka kugira ngo ubunyine ubutegetsi ntacyo burabivugaho, biracyakomeje rero kutubabaza kumva ko ba bantu badahanwa. Ubwo urumva rero bageze aho niho ngaruka bageze aho ngaho bashatse rero kuvuga ngo basubireyo bose, bashaka gukoresha imbaraga. Ziriya mbaraga rero zidasanzwe, ziriya mbaraga zikomeye za Leta yakoresheje nizo dukondane kugeza ubunyine babandi babikoze bakurikiranwe n'amategeko bahanwe, tumenye kuko mu Rwanda hari ubutabera.
Ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze bwana Mukiza Presenta.
Urakoze cyane.
Aho muri Amerika kandi hari undi watwandikiye ufite ibitekerezo nk'ibya Mukiza, abona Leta y'u Rwanda ariyo itaritwaye neza muri kiriya kibazo. Aratangira avuga uwari we.
Nitwa Emile Nsengiyumva, mvuka muri Congo mu karere ka Rutshuru, nkaba naratuye muri ya nkambi igihe kingana imyaka 15. Nahakoze akazi gatandukanye aho nabaye umwarimu ndetse nkatangiza n'umuryango witwa Jeunesse Chrétienne en Mission. Ubu ntuye muri Amerika na none nkaba mpagarariye umuryango witwa Kivu Youth United, ndi umuvugizi wayo, ufite perezida mushyashya witwa Mugunga Faustin.
Wavuyeyo ryari, wageze aho muri Amerika ryari?
Oh, nageze muri Amerika tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2011.
Okay, komeza igitekerezo cyawe.
Aho igitekerezo cyanjye mbere ya byose ndabanza gushimira BBC afashe akanya gahereza iki kibazo umwanya munini, iminsi 3 mukivugaho, n'ikintu cyiza cyane, Imana ibaho umugisha, kuko hari abandi batabitekerezaho cyangwa batabibona ko ari ikibazo, ariko kuba mwarabifatiye umwanya n'ikintu cyiza cyane, turabashimiye. Icya kabiri ni ukwihanganisha imiryango yabuze ababo, ahantu natuye bamwe ndabazi hafi ya bose, hari abanyeshuri nigishije muri primaire, hari abo twakinnye, hari abantu barungano rwanjye bahuriye ubuzima bwabo muri kiriya gikorwa, kwihanganisha imiryango yabo. Icya gatatu cyari icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyanjye numva nshaka gusangiza abantu bose, cyane cyane abari mu nkambi na Leta y'u Rwanda muri rusange. Urebye kiriya kibazo cyakomotse ku miyoborere mibi y'inkambi, ugereranyije nk'uko Maombi Louis yabivuze, administration y'inkambi cyane cyane ndavuga abayobozi barimo ba Midmar bakemura ibibazo mu buryo bwitonze cyane, n'impunzi zibahaye ikibazo kugira ngo bagikemure biratinda, bikaba ari imwe mu mpamvu zituma ibibazo bidakemuka cyangwa ibibazo bitakemuka bikazageraho nabyita nko kuexplose. Noneho ya expose ikatuma habaho imyanzuro ku ruhande rw'impunzi yakagombye kuba yaririnzwe.
Ariko se aha ngaha nturenganyije Midmar, kuko ikibazo kiri muri HCR ni ikibazo cy'amafaranga bagabanyije yagombaga kuva ku madorari 9 akagira kuri 6 bihuriye he na Midmar anga?
Aho bihuriye na Midmar nuko ikintu cyose kigiye gukorwa dukatuvuge mu nzego z'u Rwanda bagikorera publicite bakakibwira abantu neza, ariko hari iyo bazanye mezire isa nk'itunguranye bituma impunzi zitabyakira neza, kuko ikibazo abandi barabyumvise nabo bashoboraga kubyumva, ariko uburyo wenda babibasobanuriye njye mbona ko cyaba ari bimwe mu kibazo. Njye ahantu nshaka kugaruka cyane, ndashaka kugaruka ku kibazo umuntu wari uri muri Belgique yatanze ubushize avuga ati hari inshuro nyinshi abayobozi b'u Rwanda banga ko impunzi zita, havuga nti byaba byiza leta ya Kongo niba koko ishaka ko abantu bataha nkuko uriya muyobozi uhagarariye Starek abivuze Felice Miganda numvise n'undi mugabo muri Belgique abivuze baravuga bati hari ahantu leta Rwanda igera ugasanga ishaka kubloka impunzi ntizita numva umwanzuro urifu
oya buretse gato sobanura hanga ko ntago tubyumva leta y'u Rwanda izitirite impunzi kugira ngo zitahuke ngira ngo niba warumvishe Jean Claude Rwahama twavuganye yavuze ko babicishije mu buryo unyuze mu mategeko nta kibazo na kimwe leta y'u Rwanda ifite mu cyo kugira ngo batahuke
bo uwanga yavuze ko muri 98 sinibuka izina rye muramba barira ariko avuze ko 98 ministre wa justice twa Kongolo Mwanza yaje muri Rwanda gutaha bikanga muri 2010 uriya mugabo uhagarariye Starek wo kuri Goma nayo yarabisobanuriye yaravuga ati hari blockis hari ukuntu bashaka kumuzi
uri muravuga ibyo Rudatenguha Nsamira Michel yavuze
yego nibyo uriya mugabo wundi yavuze witwa uriya muhagarariye Starek wo kuri Goma sinikebuke sina
Felicien Miganda
Felicien Miganda
mhm
nje nkavuga nti ahubwo niba hari ikibazo gituma leta Rwanda ituma impunzi zidataha kureta ya Congo yakagombye kurega leta y'u Rwanda ikasobanura impamvu ituma abantu badataha kubera ko ikibazo gikomeye si uko bashonje nabo barabye navuga ati amafaranga yagabanutse ariko hari izindi option ebyiri zisigaye hari uko twajya mu gihugu kiduhereza ubutaka dushobora kwihingira tukibeshaho mu buzima bwacu busanzwe tudategeye kuri ya nkunga cyangwa se byaba binaniranye tugasubira muri Congo kwa bararashwe rero batanze igitekerezo cyabo kubashaka gusubira muri Congo nicyo kintu kibabaje cyane kubakumira kugeza bakoresha amasasi
niba urimo uragendera mu byo Michel yavuze irya nama yavuze yabaye mu 98 irya nama yavugaga yari inama yari irimo u Rwanda Congo ndetse anavuga ko HCR yagizemo uruhare wenda mu buryo buziguye ariko ntabwo uruhare rwari ku Rwanda gusa rwari ku mpande zombi zari zafashe ibyo byemezo
uko byagenda kose icyo yavuze nuko hariho kunanizwa ku ruhande rw'u Rwanda kurushwa Kongo yari ibishaka niba hari harabaye ikibazo cya mbere cya mudende bakavatiwe n'abantu nibatahe kandi icyo gihe nta ntambara yari ihari kubera ko Kongo yari yarafashwe Rwanda zirekabye yarafashe igihugu abantu bashoboraga gutaha wenda nicyo tutatinda kuri icyo ngicyo tukagaruka kuri 2010 muri 2010 ntambara yari yashize
muri 2010
uriya Felicien Miganda ntabwo ari wenyine abivuze urabyibuka hano kuri BBC n'ubushize Gilles Palo Kaonja guverineri wa Nord Kivu yarabivuze
Igwari ko
ikibazo nanone ibyumba kunama mwari mwakoranye n'abaprezida b'inkambi
hari ukubivuga hari no kubishyira mu bikorwa rero ikibazo cyari cyabaye hariya mu nkambi ya Kiziba nuko bari bagiye kubishyira mu bikorwa mu buryo bunyanije n'amategeko
ariko sele baranditse n'mfite kopi y'urwandiko rwabo babisaba bandikira sele bandikira leta ahubwo ni nayo mpamvu natangiye ngiye ndi kubleminga aba bari abakozi bakora mu nkambi bashobora kuba batajya transmita message ngo zigere ku buyobozi bukuru
none iyo baruwa uvuga banditse siri abanditse mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize
yego
none iyo ngiyo nyine nibyo bavugaga bati nimureke babyige babicishe mu nzira HCR ivuga na leta ya Congo wumvishe yuko nuriya Felicien niba warumvishe neza nawe niko yavuze yaravuze ati sinshyigikiye yuko bazi kivunga niba bazi kivunga baragira ibibazo natwe hano muri Congo baradutera ibibazo nicyo kibazo aho ngaho cyari kiri mu buryo bashatse kubishyira mu bikorwa
mbo icyo nanjye ndacyemera ariko ngewe ngereranyije na narabahamagaye bari hariya ku kibuye bwa batese murashaka iki ariko tubavugira barambwira ati igihe cyose batwereza niyo baduhereza deadline akatubwira ati mu gihe iki n'iki cyazo cyaba gikemutse ariko ntibyakunze iyo bazaga kubasubiza bababwiraga ngo ni mugende cyazo cyanyu tuzakigaho nabo bakababwira ati mubitubwiye inshuro nyinshi cyane ngo muzabyigaho byatunaniye kubyihanganira urabona
inshuro nyinshi
natangiye mvuga ati buyobozi
inshuro nyinshi
ibibazo neza
inshuro nyinshi ubwo ngugushatse kuvuga inshuro zingahe
ibo niko bambwiye baravuga ati bababwiye inshuro nyinshi bashaka kubasobanura ati bababwira ikibazo bakavuga ati tuzagikemura bakazongera bakabasubira ngo mudukemure ikibazo ya tuzagikemura nubwo byaba kenshi cyane ngo bagashaka kugikemura uko babibona ariko hanini gusanga inshuro nyinshi bishingiye ko abari abayobozi haba ushinzwe migration n'uhagarariye Midmar badakemura ibibazo vuba na bwangu.
Ngaho urangiza ibitekerezo byawe kugira ngo duhumwanye n'abandi.
Ya murakoze kurangiza ibitekerezo no kubashimira cyane. Ubundi nkasaba ko abantu bari mu nkambi bagera kwihangana bakagerageza gukorana neza muri iki gihe na leta. Ubundi nkasaba na leta nayo kumva ibibazo byabo vuba na bwangu bakabahereza ibiri mu nshingano zayo cyane cyane kubasubiza mu gihugu cyabo.
Urakoze Emile Nsengiyumva.
Murakoze nanjye ndabashimiye bwana journalist.
Harundi watwoherereje ubutumwa ariko adusaba yuko tutamuvuga amazina kandi yuko twabumusomera. Nitabaje rero Ali Yusuf mugenzi arabumusomera.
Nifuje kugira icyo mvuga ku kiganiro cy'imvu n'imvano mwacishijeho ku tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Icya mbere mvuga nuko ababonetse mu kiganiro baganiriye neza kandi bavuze ukuri. Yabanyamombe zaombe, yaba maombi, yaba Felicien Miganda, yaba Rubera Ngabo n'abari abavandimwe bose bari mu nkambi ya Kiziba. Bageze neza rwose kuvuga ukuri kwambaye busa. Nyamombeza ombe rwose nubwo tuziranye ariko ntabwo azi uruhande rwanjye niba mupinga cyangwa mwemera. Ariko ahareka mbivuge neza Nyamombeza. Uvuga ukuri rwose nk'abapasiteri nubwo nyine iyo bigeze ku bintu nk'ibi hari abatabyemera. Ibyo Leta y'u Rwanda ivuga ngo nta basirikare bacu bafite cyangwa abapolisi ni ukubeshya. Aho bari barimo gutekereza gusa bamwe ni bafande abandi ni barushati. Icyo nsaba abapolisi n'abasirikare bakomoka i Congo ubu ntibirebe nk'abajomba, abagogwe cyangwa se abanyenduga, nibibone nk'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Nubwo nta burenganzira bwo kuvuga dufite mu nkambi za Gihembe, Kiziba, Nyabiheke cyangwa se Kigeme, turakoresha uko dushoboye tumenyekanishe hose kandi vuba. Kindi twe nta byamoko tugenderamo, abahutu n'abatutsi tubana neza, nta matiku atubamo. Ubu inkambi zose ziradinzwe, nibemerera abanyamakuru kwinjira mu nkambi ngo ntibamenye ukuri. Niba tureke dutahe.
Hari n'ubundi butumwa twabonye ariko nyirabwo adusaba yuko tutavuga amazina ye kandi yuko twabumusomera. Yatanze ibitekerezo bitandatu. Ni Ivete Kabatesi wabumusomeye.
Icya mbere, impunzi zarigaragambije bitewe n'impamvu zagiye zigarukwaho na benshi, ariko Leta ibashinja ko babikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda. Niba ibyo Leta ivuga ari n'ukuri, nabo bamaganaga ibyo bakorerwa na Leta binyuranyije n'amategeko arengera impunzi. Urugero ni nko gushyirwa mu gisirikare n'igipolisi, gushyirwa mu byiciro by'ubudehe no gushyiraho abayobozi b'impunzi bitanyuze mu matora. Icya kabiri, kuraswa kw'impunzi polisi hamwe n'ingabo nabo babikoze birengagije amategeko, nubwo bahakana ko batarashe amasasu nyayo, ibimenyetso birabigaragaza. Uwishe wakomerekejwe nibuye batandukanye n'uwarashwe. Communauté internationale nikora amatohoza. Icya gatatu, turasaba ko urukiko rukora iperereza ku byakozwe n'impunzi bitajyanye n'amategeko bakabihanirwa. Polisi na ami nabo bagahanirwa ibyo bakoze bitubahiriza amategeko. Kuko ari impunzi ari na polisi cyangwa se igisirikare, nta uri hejuru y'amategeko nimba koko amategeko yubahirizwa mu Rwanda. Icya kane, imiryango yabuze ababo igomba guhabwa indishyi y'akababaro ndetse bagacungirwa umutekano mu buryo bubanogeye cyangwa bagataha iwabo nk'uko babyifuza. Icya gatanu, imibare nyayo y'abasize ubuzima muri iriya myigaragambyo nivugwe neza. Polisi ivuga batanu, ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi rikavuga 11, naho impunzi zo zikavuga 22. Ababyumvira kure turamenya ari bangahe. Icya gatandatu, turasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi gutega amatwi impunzi rigakemura ikibazo cyabo nk'uko ribikora n'ahandi hose rikorera. Murakoze.
Ndangirize kuri Jean Baptiste Nsabimana uri mu Rwanda, akaba yaranigeze gukora muri iriya nkambi ya Kiziba. We aranenga uko ziriya mpunzi z'abanyekongo zitwaye muri kira kibazo, agatangira ariko adushimira.
Bana sere ndabashimiye cyane kuko kira kiganiro cyakoze abantu benshi ku mutima, ariko natwe cyadukoze ku mutima nk'abantu twaba twarigeze kuhakora hariya mu nkambi ya Kiziba. Tuzi neza ko koko z'impunzi zivuga kuko arizo ziri ku kibuga, ntago twabideha ariko nanone uburyo babyitwayemo nibyo twanenze twabinenze rero muri ubu buryo icya mbere cyo njyewe nabanje kunenga nanenze ukuntu abantu bihaye Imana bamwe muri ziriya mpunzi bagiye imbere bafatanyije na bariya bantu bari bazihagarariye bakajya kuri HCR kuyugariza bakajya gukora ibintu bari bazi neza n'imyaka bamaze mu Rwanda 20 n'ingahe ko ibyo bintu igihugu cy'u Rwanda kitabyemera aho twarabagaye cyane
buretse gato kubera iki uhisemo kuvuga ko ari abihaye Imana
natwe nk'abantu dutuye hariya hafi yaho twabazaga n'abantu tuti ibyo bintu bimeze gusa hari aho bageze abihaye Imana bakajya baza kwigisha kandi bazi neza ko mu bantu bari bari aho ngaho fere hari harimo abana batoya badashobora kwivugira abo bana batoya bari abakuru bari bazi neza ko nihaza kugira ikintu kiba ntabwo bari bushobore kunyaga amagara ni ukuvuga hari ahantu bakoze ikosa ahandi hantu twagaye nanone fere twagaye ko abo bihaye Imana ikintu cya mbere abo bihaye Imana kandi ubwo ndavugamo nyamuhombe zahombe kuko mvuga ko ari umupasiteri bakagombye kureka abanyapolitiki bagakora politiki none abihaye Imana nabo bashinzwe ziriya mpunzi kandi ubwo ndabikomatanya baba ari abihaye Imana batwizeye gatulika bashinzwe ziriya mpunzi mu nkambi ya Kiziba ntabwo bagombaga gutuma ibintu bigera hariya ngo bidogeresere ntabwo bagombaga gutuma impunzi zigomba gufata biriya birometero 15 ngo zimanuke
reka tugende buhoro buhoro kugira ngo ahanga tuhumvikane watangiye uvuga abihaye Imana barimo Nyamombeza Ombe uyu nguyu ntabwo ari mu Rwanda ari mu gihugu cya Finland we yaduhaye ikiganiro ari hari yavugaga ibitekerezo bye nk'umuntu wabaye mu nkambi ya hariya igihembe uzi ibibazo biri mu nkambi atanga igitekerezo avuga ko nta kibi afite y'u Rwanda ntashaka guhara biku Rwanda ariko arimo aravuga ukuri icyo hari ikibazo kirimo
ye nta kibazo kirimo kuvuga uko ibintu byiyumvira kandi koko muri demokarasi abantu bagomba kwidegembya bakavuga ibyo biyumvira ibyavuga nawe ntabwo nabimurenganyiriza ariko rero fere nimba koko avuga ko ari pasiteri nk'uko mwumva nareke abanyapolitiki bakore politiki noneho we nk'umuntu wihaye Imana bareke ziriya mpunzi baziyobore muri icyo kintu Imana ishaka imitima yabo bayobore bayerekeze ku Mana iri mitima yicisha bugufi nk'uko abihaye Imana babyigisha
ariko se buretse gato hari uguca bugufi ku mutima ariko hari no kwicwa n'inzara niba umuntu nka Nyamombeza Ombe agize igitekerezo cye atanga kubera ikibazo cy'abantu bishwe n'inzara ibyo hari ikibazo biteye
tere ikintu cyerekeranye n'inzara usibye ko bari yabo bafite n'ikibazo cy'uko kiyongereyeho ko ari ubuhunzi ariko inzara muri Afurika iri mu buryo butandukanye fere narakwandikiye nti mu gihe cyashize mu Rwanda habaye igabanuka ry'ibiryo iyo nzara abaturage ntibumva ko ari igabanuka ry'ibiryo bo bavuga yuko ari inzara bamwe barahunga mu burasirazuba ariko twabonaga yuko ari igabanuka ry'ibiryo noneho bamwe bavuga bati ni inzara bayitashira umuteto warwaye ryari nzaramba n'ibindi sibyo ariko nta muturage w'umunyarwanda wagiye kugariza minisiteri ishinzwe ibintu byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage ngo ajye guteza akavuyo kandi fere
uretse gato aba bo turimo turavuga ni impunzi z'abanyekongo ntabwo ari abanyarwanda impunzi z'abanyekongo ziri mu kindi gihugu ni ukuvuga igihugu cy'u Rwanda
nibyo rwose ndabyemera ariko bagomba ibyo bakora byose bagomba kwisunga amategeko agenga igihugu bagomba no gukopera uko abene igihugu babayeho bagomba gukopera uko abene igihugu babanye na leta yabo ibyo ngibyo nibyo bishobora kubaha amahoro bagatuza
ariko se nko kubona bo bavuga bati tugeze aho urupfu rutwegereje reka tugaragaze yuko ikibazo cyacu gikomeye tugere twicare imbere y'ibiro bya HCR ntabwo bagiye imbere y'ibiro by'ubutegetsi bw'u Rwanda ni ibiro bya HCR kugira ngo HCR ikemure ikibazo cyacu icyo ngicyo cyo wowe ukibona gute
Fere narakwandikiye nti ibibazo barimo ni ibibazo n'abandi banyafurika bafite nuko bo hiyongeraho ubuhunzi byaba ari biriya bavuga by'uburwayi ibyo bibazo turabisangiye muri Afurika icya kabiri rero cyerekeranye n'inzara hari ukuntu kiriya kibazo cy'inzara bafite cyagombaga gukemuka neza batagombye kujya gutya rero bariya abantu usibye no kuba bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda Leta y'u Rwanda ifite ubundi buryo ikorana na za Croix Rouge dufite Caritas y'u Rwanda muri Kiliziya Gatolika bashoboraga no kugenda bakandika ibaruwa ifunguye bakandikira Croix Rouge y'u Rwanda bakandikira Caritas y'u Rwanda bati rwose nimurebe ibiryo byaragabanutse na HCR ntabwo ibideha irabyemera
ariko bavuga ko banditse bavuga ko banditse ariko bamaze amezi badasubizwa niyo mpamvu bagombye kujya gukora kiriya gikorwa kugira ngo ikibazo cyabo cyumvikane
oya ahubwo fere navuga biriya bakoze ko bisa nkaho bisiriye amayira amayira nabe nabikwandikiye mu ibaruwa uti gute rero bisiriye amayira kuko ni nk'uko waba ufitanye ikibazo n'umuntu sibyo warangiza noneho ukajya kurega umuntu ati umuntu dufitanye ikibazo yandengereye muri mafere uri kumva reka mbitange muri iki gitekerezo umuntu agiye kurega umuntu ati sebishyimbo yandengereye umurima kandi uwo murima ni uwanjye noneho urubanza rwari gusaka hanyuma sebigori niwe warengewe na sebishyimbo hanyuma sebigori yarangiza akohereza abana bakajya guturira ibishyimbo bihinze muri wa murima yarari kuburana abana biwe bakabyonesha urubanza bugacya rugasasa uriya muntu azatindwa kuko nta kuntu yavuga ko umurima waruwe yarangiza akajya kuwuturira ni ukuvuga bari ikintu bakoze ntabwo fere bagombaga gukora biriya bintu icya mbere bazi neza ko batari mu gihugu cyabo
aburetse gato none uvuze guturira ni nko gutwika sebigori hano ngira ngo ushatse kuvuga impunzi
nibyo
none izi impunzi sebigori wavuze hari icyo yaba yaraturiye hari ikintu yaturiye
fere ahubwo ntabwo twari twamenye aho byerekeza impunzi zigomba kubyitwarira bazi neza ko muri bo hari imiryango yapfushije abantu bazi neza ko hari ahantu bari bari hari harimo abantu bakuru bayoboye abana batabasha kwitekerereza bazi neza ko hari ingabo ubwo ndavuga ntabwo mvuga ingabo abasirikare cyangwa abapolisi ndavuga biriya bintu bikingira bazi neza ko hari tia gaze zakoreshejwe bazi neza ko polisi yamaze iminsi itatu ihangayitse bakagomba kujya kuzana nk'abapolisi bari bari muri konje bakabakuramo bati nimuze mujye kudufasha kugira ngo tugarure umutekano wabuze ari ahantu ku kibuye bazi neza ko abo bapolisi bagenze mu modoka zitwara ibitoro ahubwo bari banakwiriye gupfukama bagasaba Leta y'u Rwanda sibyo fere kubera ko ibyo bintu yakoresheje niyo muzigize abapolisi bamaze bari kubarindira umutekano hari ahantu bari bari kuri HCL bari bakwiye no gutanga n'imo z'amarira kuri iriya miryango yabuze abantu
ibyo wowe urimo uravuga hari abatanze ibitekerezo batandukanye nawe bavuga yuko ahubwo Leta y'u Rwanda yakererewe cyane gusubiza kiriya kibazo ko iza kuba yabyitwayemo neza ntabwo biba byarageze hariya
ahubwo nanakwandikiye bwa mbere nshaka kuvuga nti ndashima polisi y'u Rwanda fere polisi y'u Rwanda nubwo bamwe bayigaye bakavuga ko ngo yakoresheje ngo n'amasasi y'ukuri ibyo ngibyo njyewe sindi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yarabyivugira bisobanura neza uko byagenze ariko icyo ngaya ziramunzi ibintu byose byabaye bari babibonye fere hageze aho bavuga bati polisi naranabonye na videwo bivuga polisi iravuga iti umuntu ushaka nasohoka aha hantu ibyo fere aho turahumvikana abantu bakuru bari barimo bari bazi icyo bivuze bagiye kubona babona noneho haje abapolisi bafite ibintu by'ubwirinzi ni ukuvuga ziriya mpunzi zagombaga kumva icyo bivuze banashaka uriya muvugizi wabo bakayiba akavuga ati noneho tumanitse amaboko twemeye gusubira mu nkambi ibibazo bizakemuka mu mahoro
ariko se ntabwo wumvishe uko bavugaga baravugaga bati aho kwicwa n'inzara reka twicwe n'isasu
aha ni ukuvuga rero ahubwo hari n'ikindi kintu kinakomeye cyane ziriya mpunzi zahagombye gusabira imbabazi narakikubwiye ku isi hose nta muntu w'umusivire njyewe njya kujya muri kaminuza nakoze ikintu cya kosi militere cyo gitwara gikoraga ikintu cy'ambere batubwiye fere batubwiye kubaha umuntu uri aniniforme uri mu mwambaro w'akazi w'igipolisi n'igisirikari batubwira n'ikindi kintu kubaha imbunda
urumva ko wabyize
iyo twabaga tugiye kuyikoraho tugiye kuyimanipira twagombaga kubanza kwiha icyubahiro ntibyumvikana ukuntu hagaragaye video ziriya munzi harimo abasore bari bakomeretse bigamba ngo barwanye n'abasirikare bashaka kubambura imbunda icyo ni ikintu kidashobora kwihanganirwa urumva rero ugeze aho urwana n'umusirikare n'umupolisi ushaka kumwaka imbunda ikigomba gukurikiraho nawe uracyumva
ngo reka turangize ku mwanya uranshiranye
dushaka gukangurira abantu bashinzwe ziriya mpunzi mu bintu byerekeranye n'isanamwe kima mu bintu byerekeranye n'ibyo twita muri kiza gatulika ku gukenera ubushyo bite kuri ziriya mpunzi ziye kuzongera gutana nabo ngabo bapasiteri nyamuhombe zabombe icyo twabasaba nabo niba ari abapasiteri koko ziriya mpunzi nibazigishe iyo vanjiri ya Yezu Kristo yo kwicisha bugufi yo gushaka amahoro kandi nabo aho bari mu mahanga bareke kuzikiniraho bareke kuzoshya ngo nizitaye muri Kongo nabo ubwabo fere aho bari i Burayi badashaka gukandagira muri iyo Kongo nimba koko bavuga yuko umutekano wagarutse bikaba bagomba gutaha nabo ubwabo nibabanze bagaruke nk'abihaye Imana barebe ko aho bajyaga bigishiriza imbaga zabo mu kiliziya cyabo hagihari noneho n'izo mpunzi nabo zibarebereho kuko ari abantu bazireberera kure nazo zibone gutaha ariko ubundi mu gusoza rwose kandi rero n'ikindi kintu twishimira nuko n'iki kiganiro cya kabiri ukoze ku bitekerezo nuko bibaye hari amakuru meza avuga yuko umutekano wagarutse mu mpunzi zatangiye kongera gufungurirwa ayo mahoro niyo tuzifuriza kuvuga gutya ntabwo ari uko tubanga tuzi ko bababaye ariko nibagerageze gukopera uko abanyagihugu barimo babanye na leta yabo ahasigaye nkeka ko amahoro azasagamba fere
urakoze cyane Jean Baptiste Nsabimana ku bitekerezo utanze
nanjye ndabashimiye mugira amahoro
aha rero niho turangirije iki kiganiro cy'imbo n'imvano igice cya kabiri cy'ubutumwa bw'abatwandikiye batanga ibitekerezo ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo bari mu nkambi ya Kiziba iri mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi hano kuri BBC Gahuza Miryango no kuri Humuriza FM mu Burundi mbibutse yuko mushobora no kudukurikira kuri Facebook ya BBC Gahuza cyangwa se ku rubuga rwacu bbcgahuza.com mwari kumwe na Ferenga Kwaya naho utaha